Hello.
I want a man, want a man, want a man, want a man.
From Basel. Kizzy, Kizzy, piano. You see, want a man.
Aye, Bobby.
Aye, Bob.
Anta. Twig.
Moshe. Wana kila kona nikifeta, inaskika, inaskika. Sio nyingine, inayokita, plaspika. Don't try at home, asie vyo utavunjika. Oya, wanacheza wa baba, wanacheza wa mama, na kila lika. Please, let me see how you dance.
Kama kangaroo, 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 kama kangaroo.
Oya kumesha kucha, madesa mecha rupa, nacheza malume. Ukijua kucheza chini bila kushika, wendo malume. Kati wana mwaga pesa, mikwanja, mikwanja, tikisa malume. Mendo najua kucheza, kuruka, kudensi, hakuna mwengine.
Kama kangalu, kama kangalu, kama kangalu, kama kangalu, kama kangalu, kama kangalu,
kama kangalu,
kama kangalu, kama kangalu,
kama kangalu. Kabisa kine, 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 yeah. Hataru, maru mistaru, Kilimanjaro, tucheze kangaru.
Hey! Akizi wana man, biki wana man, yeu wana man, piga wana ma. Adogo chogu wasa, adogo noma. Hey! Aboko wana mane. Ish! Chet, chet, chet. Manala wana mane. Yeuli Vesela Mosho Wanama. Hello.
Hi Bobby.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.